wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man.
I wanna be your man too. The lucky man.